turibu kuko wasenga gutuje dore ko wanabivukiye uvukana na mama Maria natwe twizeye neza ko wageze kwa jambo mfura we urangiye udusabira wadutonje gusenga no kugira imico nyayo nukurata usanga waguhanze uzahora iteka mu mitima yacu tuzahora tugukumbura dore n'ubu turagukumbuye tuzakumbura taramana nawe ukuntu wajyaga ututsusurutsa tuzakumbura inama zawe tukumbure n'ineza yawe wadutoje gusenga no kugira imico nyayo urata usanga waguhanze uzahora iteka mu mitima yacu tuzahora tugukumbura dore n'ubu turagukumbuye turakwibuka
uko udashira
watumaga duseka
uko udashira
wafashaga bakene
uko udashira
wakundaga abana
uko udashira
wagiraga urugwiro warasabanaga cyane wagiraga umurava wabaga intwari mu bibazo wadutunze gukundana kugira imbabazi no kwihangana kuba intwari mu bibazo senga dushikamye ruhuka mu mahoro tuzahora tugukumbura dore n'ubu